baby kaimba kakokano kakokano. Fem Kings
City Boy
kana kaimba nkaje kumutima kwa kala lokuba sirina wakutuma kwa kala nyu kulowoza konze nkufanyu oli mulongo njagala mpeko buli kirungo buliraba kutenda nyu mboli muwomo oli mu buli kirungo ngoba singa nyu oli wanjawulo mukana kaza nyu. Give me a chance pere mu mutima gwo ina yo heart people important gwo buli kimu tuma sweetheart. Give me a chance pere mu mutima gwo ina yo heart important gwo buli kimu tuma sweetheart. Njagala nkumulise baby nkupimbise wagale nnyo bekiruma kibalume bwe gaba mateeka fe tujja nakugamenya sifuddeeyo ababalala okukolima bwe kaba kabimbi nza sano kukalima nza kwagala ebyomunda mu mutima oli ku mutima toyongera kugucunya ngenda kuzukusa kiro yadde oli bukunya neeteze naye gwe lwaki tonzikiriza come to me baby mponye kizikiza buli wankula boyongera kunsikiriza toli mukungu naye lwaki onfukamiza king of trip nekubye buli kikumba ontagaza nze natera kuwunga woba oganye nze ngenda kulumba ensi njigambe nti omutima ngutunda. Give me a chance pere mu mutima gwo ina yo heart important gwo buli kimu tuma sweetheart. Give me a chance pere mu mutima gwo ina yo heart oli important gwo buli kimu tuma sweetheart. Ori jadi nze nyongera kukwesunga okuba omukwano njagala kukwesiga ubanjiye kwe kwenda binga kwenda binga wagala nyo kulowoza konze nkufa nyo oli mulongo njagala mpeko buli kirungo buliraba kutenda nyo mboli muwomo oli mu buli kirungo boba singa nyo oli wanjawulo mukana kaza nyo. Njagala nkumulise baby nkupimbise wagale nnyo bekiruma kibalume bwe gaba mateeka fe tujja nakugamenya sifuddeeyo ababalala okukolima bwe kaba kabimbi nza sano kukalima nza kwagala ebyomunda mu mutima ng'oli ku mutima toyongera kugucunya ngenda kuzukusa kiro yadde oli bukunya neeteze naye gwe lwaki tonzikiriza come to me baby mponye kizikiza buli wankula boyongera kunsikiriza toli mukungu naye lwaki onfukamiza king of trip nekubye buli kikumba ontagaza nze natera kuwunga woba oganye nze ngenda kulumba ensi njigambe nti omutima ngutunda. Give me a chance pere mu mutima gwo ina yo heart people important gwo buli kimu tuma sweetheart. Give me a chance pere mu mutima gwo ina yo heart all important gwo buli kimu tuma sweetheart. Give me a chance pere mu mutima gwo ina yo heart people important gwo buli kimu tuma sweetheart.